Kungoma y'umwami Nebukadinezari yarose inzozi ararirwa kuzisobanurira maze atumiza abakonikoni ndetse n'abakarudaya umwami Nebukadinezari riyasaba ko yazirotorerwa. Umwami yaciteka kw'abanyabwenge hamwe n'abakarudaya o bakwicwa. Umwami yaciteka kw'abanyabwenge hamwe n'abakarudaya o bakwicwa. Ariyo akiyafashe inzira ajya kwa Danyeli amubwira iby'iyo nkuru yo kwicwa. Ariyo akiyafashe inzira ajya kwa Danyeli amubwira iby'iyo nkuru yo kwicwa. Danyeli yabajije igiteye umwami kwica abanyabwenge na bashitsi. Ariyo akiyamubwiye ko bananiwe kumurotora inzozi. Danyeli yasabye yuko yagibwami kumusobanurira maze ariyo ki arabyemera. Danyeli ajya ibwami kugira ngo izo nzozi azimurotorere. Danyeli atangira kumubwire ibyo yarose.
Umutwe wacyo
wari zahabu nziza,
igituza cyacyo
n'amaboko byari feza,
inda n'ibibero
byo byari miringa, ibirenge n'amano byari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba.
Kubirenge gico gishushanyo
cyahise gisenyagurika yose binduka nk'umurama yabuye ryahindutse umusozi rirangiza isi yose. Ni Yesu, ni Yesu.
Umutwe w'izahabu
ushushanya umwami bw'i Babuloni.
Igituza n'amaboko byari feza
bishushanya ubwami bw'Abamedi
n'Abaperesi.
Inda n'ibibero by'imiringa
bishushanya ubwami bw'Abagiriki.
Amaguru yacyo yari ibyuma, ibirenge n'amano byari igice cy'ibyuma n'ikibumba.
Bishushanya
ubwami bw'Abaroma, bishushanya ubwami bw'Abaroma.
Imana yamuhaye kurata inzozi ikazimwibagiza.
Imana yamuhaye kurata inzozi ikazimwibagiza.
Nyuzi ibyo yibwira ku bwami bwe butazanguka.
Kwa rugwe nyuzi ibyo yibwira ku kanguka
imana shate kumuza na danyari kugira ngo yane
imana shate kumuza na danyari kugira ngo yane ibi twemeza ko iye tugeze mu biyebya anyuma
ibi twemeza ko tugeze mu biyebya anyuma
ngoma
ya Roma Kristo
anyuma
yego amukabe yatinze
twemeza ko
maze imindi ngoma
tazahanguka
Yesu mwana wa mwizeye bose
anyuma
nuko nararanira kuzibera muri iyo ngoma tazabamo inzara
anyuma
indwara
kupfusha
yeni maze byo muri Yesu maze twibere mu munezero udashira haleluya
iye tugeze mu biyebya anyuma ibi twemeza ko iye tugeze mu biyebya anyuma